kitaji na hizo makeup so lazima unachova ajalisha oh machoni mwangu na kamilika na kupenda sina mfano zidi zunguvazo vipodozi na manukato nyele na hata pia rangi yako nacho itaji penzi lako na nimeridhika na wapinzani wako wana hatari yoyote usikose usingizi na mimi nikisema na kesha kazini fikra zako zisiende mbali niko jembe mwenzio mana wewe yule 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 sipokuona naugua na kupenda vile 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 penzi langu alinyepungua
bana kikwana si deja vu Rome usha juu juu oh magoti ni shambu oh Mungu I love you bana kikwana si deja vu Rome usha juu juu oh magoti ni shambu oh Mungu I love you
asili yako siwezi eleza Minaona wengi la mfanani Wewe ukumbo litengenezwa Kwako na tuwa nkafanya makazi Na kando yako bado najisi na najivunia Na wengine mimi sitaki Wala sijai fikiria Na ndani ilo rindo napendeza Kipita shingo anapinda Ila ingoma naijua mbora Sababu ilo nfanya natia fora Wewe yule yule Nakupenda vile 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 penzi langu alinyepungua
Bado ungekwenda si deja vu Roho mlemusha juu juu Oh magoti ni shambu Oh Mungu I love you Bado ungekwenda si deja vu Roho mlemusha juu juu Oh magoti ni shambu Oh Mungu I love you
Manukato nyele na tapia rangi yako Nacho itaji penzi lako Na nimeridhika Unimeridhika Mwezio oh mwezio Na hapa jaribika jambo Leo hii na zamani Uze uja kukitiri penzi we
Bado kikwana nisijeja kuhu Bro mle usha juu juu Oh magoti nisha kuhu